sabe dun tettino kirte keccel e wi dun ken ande hokkude suka tettin ana waltina hakkilo mudun ana wada du faadaano ena docteur Zoumana Samake woliti en nafangaaji tettin
hore biboromo noddirta tettin oyo hun nawtirtene bawdo sultinde sanne sukaabe nafa ko woni hen ka waawa haalel fatimma idum waawi buytude ikali kan e gullaadi sukaabe idum waawi rende suka odo yude mayde juhore ana waawi du rende indu ina mako sabi sukaabe yogaabe so ana muyna notugol mu em ana naawi san
tagadi haalaji o doktoro ana holla wiide hokkude dun suka ana moƴƴi kan han tawe tettin ana laabi watte fu dun holti wiide madame Djabi Fadimata Diallo sage femme gondo sias ko medina kura madame Djabi beydi wiide dun hana tawede hunugo suka watte fu holti en hono dun nawtirete
pour utiliser la tétine pas même
fa nawtorta tétine o adhani lutuda fa laaba yimbel fa heewi jogaki kaaki bawdi nawtirede fa dum laabine e mbaawi wonude ndiyam fa wula taw be ngatta lehem so dum buubi e be mbaawi altinde moyo ne ndiyam dam be nawtoro dum dum hana fe watere hunko suka pindo jom fandi ka fu jonte jeegom hani domere tafon yela suka o ana anda kanyundu ko woni muynugo so watti dum le hunko suka so odani ke awai itule dum so fuddi wullude ada wai wattude dum e hunko mako yella mo dejjo
doni pour que sali soulage
do mali do rewbe hewbe nawtorto tettin ngaji sini yogabe cultivide ko ngadirta dun fa keba suka mubben daano wobbe cultivide dun ana wada fa ngada golleji mubben kedden ko be rewbe wombe bamako kay to minya e banyangara ko cultivide
so watti tettin ole hunko suka o milan endu ina mako o muynata inna o ana wawi hinnade haajeji mudum mido hokka tettin o suka am yella mido sulta bangal muynungol mako so inna o ana golla suka o ne latiki ngullo beete ada wawi wattude tettin ole hunko mako do ni hore biboron o kollo ana wawi hinnade suka o inna o do hinno golle mudum so hore biboron o ana suka hunko mudum o danto no newidi
suttugol tettin kebal won do mudum do bamako do ali detu yo cotto tettin e wi makko tettin ngaji ana kewisi ka o beydi wide do internet won ko buri suttude dun
tettin o si ngaji mudum ana heewi tettin dokketeer sukaabe heebe pinube ana tum tettin dokketeer sukaabe ittin be libbi jeegom kanye ko yowi do ana tum cuggu o ana bama temedi yaade temenay narto be dum be kana heewi sanne be mi dokkoyta dum en be ana newi nyaloma hande o saabi yewi golngol mi gattado be me ande tum
ko lati fu sini tettin ana walla saraabe be kollitiwide nawtorgol mudun hana jabbitade sabi e wi doktoro en nawtarade dun ana wawi wadde kutteji bangal cellal suka docteur Zoumana Samake
hono kutteje ko woni e nawtorade tettin o dun e hore biboron o ene mbawi yubbaade hen tiddalla ko do yottinta suka o so nyi e mudum ana yalta dun wawi tannude wawgol hala to sukaabe dun
caggal e halaji fu ko buri mojjude a hokkan suka ma tettin ka pat jabbintina dun doktoren ana mbajo saraabe acce de kulle laaba pati ngatta dum do e hono ko suka mu en yafu